ngase ngayithola inkinga ngase ngayithola inkinga udalu ekthiso komuntu oyedwa ongaqomile akangihloniphi umphendula isithombe usengiphendula isithombula nale phone yakhe gcwela amanamba abafane ngabazi akangihloniphi inhlobo
ayokubona banamehla nale phone yakhe gcwela amanamba amantombazane afuna ingube namehlo we mame darling tell you colors on me hey sulela when I'm chitela wasubona ukuthi kimi kehle khuluma kupheli like I amatala wapheli like I yoba nini mina logo ngula matale ngawa
wongase ngayithola inkinga wongase ngayithola inkinga udalu ekthiso komuntu oyedwa ongaqomile akangihloniphi umphendula isithombe usengiphendula isithombula nale phone yakhe gcwela amanamba abafane ngabazi akangihloniphi inhlobo
dali wena ngachakhohle lezinto buzenza before ngatshela ngathi uzoyisola sinakamuva leyabukwa I'm sorry izinto engizenzila ngisoli oh yakhumbula ukuthiso ngasonga ngathi yakonyiwe ngithi phendula ifoni la omanje ngisakutholi oh nalezinto engizenzayo kemina darlings manekuwe
wongase ngayithola inkinga wongase ngayithola inkinga udalu ekthiso komuntu oyedwa ongaqomile akangihloniphi umphendula isithombe usengiphendula isithombula nale phone yakhe gcwela amanamba abafane ngabazi akangihloniphi inhlobo
lungisusekwasiyazi lwangesehlane ngivivinywa ziyinkohliso bengizibona noma sengififiyela kwinkohliso ubuduphunga benhliziyo esingibuyisele kulo athando lwakho lungumheli wezitha okanye ziyikhonkwane sezingibethele kwisiphambano sokwethembeka ngiyothi akakwazi akwenzayo akukho kuhle nobuhle basesibukweni bayashabalala ubumnyama sebungubezelisi bhakabhaka nokuthula komhlaba
wongase ngayithola inkinga wongase ngayithola inkinga udalu ekthiso komuntu oyedwa ongaqomile akangihloniphi umphendula isithombe usengiphendula isithombula nale phone yakhe gcwela amanamba abafane ngabazi akangihloniphi umphendula isithombe usengiphendula isithombula nale phone yakhe gcwela amanamba abafane ngabazi akangihloniphi inhlobo.